mapenzi mwenzako nayajua. Nataka sema nawe nikufunze penzi mimi ninalijua. Nipe nikubembeleze kamtoto ngara, kwa raha zako ujinenepe. Nikushike pendo lisiteleze, likagaragara wabaya macho wasisogele. Twende Zanzibari, Komoro, Mombasa, tucheze zumari, ndomboro chakacha. Nikupe michezo hatari, uzidi takata, tuwe ngari ngari, Dangote tanasha. Kama kikogwa nitala na chumvi,
ate, 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 ate.
Mboga mboga sangara uduvi,
ate, 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 ate.
Mimi dakitari, dakitari wa mapenzi, dozi yangu temethali inatibu na kuenzi. Yangu tamtam bila kuchanjia, chacho kwa kudambulia, swafi kwa kuitumia, ni salama kama babu kamutatafunia, ndafu kwa kusukumia, chakurumagia kinyama. Benzi liogele hibali salama,
selelea se
tuele mioyo sende mrama,
selelea se
ule tuji sosomoy nyama nyama za shawarma,
selelea se
habibi selelea. Twende Zanzibari, Komoro, Mombasa, tucheze zumari, ndomboro chakacha. Nikupe michezo hatari, uzidi takata, tuwe ngari ngari, Dangote tanasha. Kama kikogwa nitala na chumvi,
ate, 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 ate.
Mboga mboga sangara uduvi,
ate, 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 ate.
Yana, ya,
ate, 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 ate.
Yana, ya,
ate, 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 ate.
Anaita, analilia,
anaita,
oh, akashikilia,
anaita,
nimpe yote yote, yani nzima nzima, oh, kulamba lamba, chokoleti ya maziwa, yote yote.